Mungu ni pendo, na ndani ya upendo wake kuna wokovu. Karibu kwenye podcast ya Pastor John Sembatwa, mahali pa faraja, matumaini, kujifunza na kujenga imani. Maana imeandikwa, mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Jiandae kupokea neema na ufahamu, tunapoanza safari hii ya kiroho pamoja.
Si lazima yawepo.
It must happen, revival must
maana yake
happen. That means
aliyoko chini ya milki ya Mungu
who's ever under the reign of God,
akienda kwenye ardhi ya ofisini kwake,
when he goes to the soil of his office,
kwa yeye kuketi,
by him resting
katika hiyo ofisi,
in that office
lazima abebe,
he must carry,
lazima abebe,
he must carry
mapinduzi,
revolution,
mapinduzi,
revolution,
lazima abebe,
he must carry
urejesho,
restoration.
Ndio maana,
and that is why,
ndio maana,
that is why,
ndio maana,
that is why
adui anajua hii kanuni,
the enemy knows this principle.
Ndio maana nilisema leo,
that's why today
tutashughulika,
we will deal
na kila ardhi,
with every land
iliyomtengenezea mtu kao,
that has created a habitation for someone.
Kuna ardhi ambazo
there is land that
hatujazaliwa,
we were not born in,
tulipita,
we passed through
katika safari ya maisha,
in our life journey,
kwa sababu always,
because zote
tuko in transit,
tuko safarini
na tunapokuwa tuko safarini,
and when we are in transit,
unaweza ukasubiri masaa matatu,
you can wait for 3 hours,
unaweza ukasubiri masaa manne,
you can wait for 4 hours.
Wakati nasafiri,
while I'm traveling,
safari ya kimataifa,
in an international trip,
nilipoenda kukata ticket na mke wangu,
when I went to get a ticket with my wife,
yule alikuwa anakata ticket akaniambia,
the person there told me,
ukifika Doha,
when you reach Doha,
uende ukapumzike hotelini,
you should go rest in the hotel,
una masaa 10,
you have 10 hours
ya kusubiri ndege,
of waiting for your flight.
Na mimi nikakumbuka,
and I remembered,
kwenye movie,
in the movies,
nikionaga airport za kimataifa,
when I see international airports,
ninaona maduka,
I see shops
ya perfume,
of perfume.
Kwa nikasema,
so I said,
hayo masaa mbona madogo sana,
those are very small.
Kwa kuwa niko in transit,
while I'm in transit,
nitakaa,
I will stay,
nitakaa,
I will rest.
Mke wangu akaniambia,
my wife told me,
hayo masaa ni mengi,
those are a lot of
hours. Bora ukifika,
you'd rather when you
arrive, hotelini,
go to the hotel.
Nikamkataria,
but I refused.
Nikasafiri,
and I traveled.
Na bahati mbaya,
but unfortunately,
sikubeba koti,
I didn't carry my coat.
Sikubeba jacket ya baridi,
I didn't carry a jacket for the cold.
Nikafika Doha,
when I reached Doha,
kila mtu yuko busy,
everyone is busy.
Nikatembea maduka,
and I walked in the shops.
Nikatembelea maduka,
and I went to the shops.
Naangalia, ah, kumbe kuna perfume hii imetoka.
Oh, so there is this perfume.
Ah, kumbe kuna hii imetoka.
Oh, there is this new.
Kumbe kuna brand hii imetoka.
Oh, there is this new.
After 3 hours,
baada ya masaa matatu,
nilikuwa nimechoka,
I was tired.
Lile eneo,
that whole area,
halikugeuka tena,
it didn't turn,
kuwa kao la amani,
to be a peaceful habitation.
Liligeuka,
it turned,
kuwa kao,
into habitation,
ra usumbufu,
of stress,
ra usumbufu,
of disturbance.
Unakunywa coffee,
you drink your coffee,
unamaliza,
and you finish,
unazunguka tena,
and then you go again,
mpaka unafika muda wa ndege,
until the flight.
Nimechoka,
I am tired.
Nikakumbuka,
I remember,
nilisauliwa,
I was advised,
lakini kwa kuwa,
but because,
kuna matarajio nilikuwa nayo,
there were expectations,
hayo matarajio,
those expectations,
yamenidisappoint,
disappointed.
Watu wengi sana,
many people,
wanaendaga kwenye maeneo tofauti,
they go to different places,
na wanapofika kwenye hilo eneo,
when you reach that place,
wanafikiria kwamba kuna kao lao la amani,
that there's a peaceful place,
kumbe wako in transit, kumbe bado wako safarini, kumbe bado wako safarini, kumbe bado wako safarini, na kuna watu ambao wamekaa kwenye maeneo ya kazi, ya biashara, wamekaa kwenye nyumba za kupanga, wakati wanakaa kwa mara ya kwanza waliona hayo ni makao ya amani.
They saw it as a peaceful habitation.
Siku zote adui,
the enemy,
anatumia kanuni za Mungu,
will always use God's principle,
kutesa watu,
to afflict people,
kutesa watu,
to afflict people,
kutesa watu,
to afflict
people. Na siku zote,
and always,
aliyekandamizwa,
whoever is oppressed,
katika kao aliyopo,
in the habitation there,
katika nafasi aliyopo,
in the position that,
siku zote anakamata ufahamu,
it's the understanding of that, my understanding
kwa kuamini masaa yale,
by believing those
nitaweza kufurahi,
I can enjoy.
Kumbe alikuwa ni masaa ya mateso,
but they were hours,
yalikuwa ni masaa ya masumbufu,
they were hours of disturbance,
yalikuwa ni masaa ambayo hayana tena amani,
they were hours that no longer.
Kuna watu ambao ufahamu umekamatwa mahali,
whose understanding is trapped,
akili imekamatwa mahali,
and their minds are trapped.
Na siku zote ufahamu ukikamatwa,
and when your understanding is trapped,
unapoketi kwenye eneo kwa muda mrefu,
when you rest somewhere for a
long time, unastahili,
you think you deserve,
unaona unastahili,
you think you deserve
to, unaona unastahili,
you think you deserve,
unaona unastahili,
you think you deserve,
unaona unafaa,
you think you deserve,
kuketi kwenye hilo eneo,
to stay in that place.
Nilikuwa namuombea mtu mmoja,
I was praying for one person,
amekaa kwenye nyumba ya kupanga,
who is renting a home.
Alianzia kwenye servant quarter,
and he began in a servant quarter
akiwa bachelor,
when he was unmarried.
Wakati mama mwenye nyumba na baba mwenye nyumba,
while the landlords
wanakaa kwenye nyumba kubwa,
lived in the main house.
Wakati anakaribia kuoa,
while he's about to get married,
you know what I'm saying,
that man
akamwambia kijana wangu,
he said, my son,
mimi na staff,
I'm retiring,
kwa hiyo Brooksani,
so this hassle
easy za Masaki siwezi,
of Masaki I can no longer handle,
nataka nikakae mahali ambako,
I want to stay somewhere,
nitapanda ndizi,
where I can plant bananas,
nitapanda ndizi za mshare,
where I can plant plantains,
nitaweka ndizi migomba yangu itastawi,
and they will grow,
lakini ili nisiwe na stress,
in order to not have stress,
nitakuwa na bustani,
I will have a garden.
Kwa hiyo mimi nitakupangisha nyumba yote hii.
So I will allow you to rent the whole house.
Amekaa kwenye ile nyumba,
when he stayed in that house,
miaka zaidi ya 10 na kitu.
For more than 10 years.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise the Lord.
Miaka 10 na kitu.
More than 10 years.
Miaka 10 na kitu.
More than 10 years.
Miaka 10 na kitu.
More than 10 years.
Anakuja kustuka,
when he comes to realize.
Kao liligeuka kipindi gani?
What time did the habitation?
Alipoona ya kwamba,
when he saw that
mkataba wake kwenye shirika analofanya kazi,
his contract in the place that he works,
expired.
Has expired.
Na wakataa ku renew contract.
And they refused to renew.
Na hakuna mahali ambako anaweza kupata kazi.
And there's nowhere else he can get a job.
Ambako anaweza wakakava,
where they can cover
gharama zake,
all his expenses,
za kukaa kwenye ile nyumba,
of living in that house.
Na alipokuwa amekaa kwenye ile nyumba,
and when he lived in that house,
aliona yupo kwenye kao la amani,
he thought he's in a peaceful
house. Kumbe yuko safarini,
but he's in transit.
Kwa hiyo kwa hela alizokuwa anashika,
so with the money that he had,
angeweza kununua kiwanja,
he wasn't able to.
Kila siku mke wake akimwambia,
every day when his wife,
kuna viwanja Bunju,
there are plots in Bunju,
anamwambia huko ni nje ya mji,
he says it's outside of the city,
nataka ninunue nyumba,
I want to buy a house.
Kuna siku ndanunua nyumba mke wangu,
there's a day I'll buy a house.
Kuna siku nyumba mkiwa,
there's a day I'll buy, kuna siku nanua nyumba mkiwa, one day I'll buy.
Kwa hiyo paka lile kao,
until that habitation,
lilipogeuka,
turned around,
alipoona hakuna mapinduzi yoyote,
when he saw there's no way,
anaweza kayafanya,
that he could,
hana chochote,
he has nothing,
kuendelea kukaa pale,
to help,
kwa kabidi ya wahame,
so he had to move,
na kwa capacity yake wakati huo,
with the capacity he had,
mahali pekee ambako angeweza kwenda kupanga,
the only other place he could go,
Mapinga,
was in Mapinga.
Na hiyo ni nyumba,
and that is a house,
ya aliyekuwa mstafu wake wa chini,
of someone who had,
alijenga kwa ajili ya kufuga mifugo,
in order to farm
there. Akamwambia, kwa kuwa nilijenga na nyumba, mikuwa nafikia kule shamba,
and he said, because I have,
nipe tu 150,
just give me 150,000
katika miezi michache unayojipanga. Kuna watu ambao wamekaa kwenye ofisi kwa muda mrefu,
who have stayed in the office for a long time,
upandi,
you're not
good. Unaishi kwa ahadi tu.
You're only living in.
Boss anakuambia,
your boss tells
you, performance yako ni nzuri,
you have great performance,
jina lako nimelisuggest,
we have suggested your,
kuna siku utapanda,
there is one day you will,
na kuna opportunity mbalimbali zinakuja,
there are several opportunities,
unakataa kuchukua hatua,
but you refuse to take.
Watu wengi waliofungwa katika hilo eneo,
many people who are,
na fahamu zao zimefungwa,
and they understand,
wanachokiona kwao,
what they see,
ni hali ya sasa,
is the current situation,
na wanaishi kwa tumaini,
and they live in hope,
ambalo halina pendo la Mungu,
that does not have the love of God,
kwa sababu hakuna maisha magumu,
because there's no hard
kama
life,
kuwa na tumaini,
than having hope,
ambalo ndani ya tumaini,
that within that hope,
hakuna pendo la Mungu,
there is no love of God.
Inuka tena na utembee kwa imani, maana katika Isaya 40:31 imeandikwa, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Asante kwa kujiunga nasi leo. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na tumaini na amani katika Kristo.